sort of a lad being. This is when I would work classic with my man Vito Jukes. Oh baby, nataka nikwambie vile moyo wangu what I feel. Are you ready? Uisikie nafsi yangu upande wapi. Acha nijimalize kwako mizaidi ya wege. Miti ya idi wendozeze, nalipiga njutu cheze. Oh, penzi yako mapenzi unanichanganya lazizi. Sawa maraba ila umezidisha donzi. Utanipa wala isi juwezi wakuti la mwezi. Magana bila nizi. Sawa maraba ila umezidisha donzi. Utanipa usu. I got you, you got me, baby. Uko samba mana mimi, my lady. Iwe kwa shida na raha, oh baby. Oh baby, oh my lady.
Umenipa dose, dakitari mami. Umenificha misi toki ndani. Takupa do vitu vya thamani. Sijiwezi nipo tabani.
Kwa uwepo wako unaamini maradhi yangu yatapona. And I've been waiting for this, yeah. Find all I found love.
And this song baby, your dedication. Paki vitu tuendage vacation. Twende far away, no location, yeah. Au Zanzibar, Indian Ocean.
Wacha nijimalize mikwako zaidi ya mwege. Miti ya dina wendo zete, nalipika njo tucheze.
Oh, penzi yako mapenzi. Oh, unanichanganya lazizi.
I'm going crazy.
Sawa maraba ila umezi.
Hey, yeah, 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 yeah.
No, 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 no. Maganda bila dizi. No, 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 no. Utanipa ushizi, hey.
Come.